www.antontomofair.com.
Hello, bro, sister. Hope mukundimva. Chondo sawo pshedwa mawali mukamfazina. Mwagu sabaleti zaona na tsikulina. Ndungo simfa kule pela. Dendika pume mwina. Kazucha wandi dropa. Aguti mpeze wina. Anapeza ka uptown ifetili bedzina. Ndili ndinkawa mwina sindifika mawa. Natsala madzamo dzinkawa yanga kwa anawa. Ama fila yogati. Sanga mwe matsuku. Life ya kushambani, sangate kumasuka ndika dzadza la chinangwa. Sadzata kulimila waka dzadza ni milandu. Sadzata kuimila bena kasuba misozi masaya musa kuchoka. Maga ndika ganiza zomwe fanzi kumatoka. Pano ndinango give ndine muntu ndi matopa. Ule ndo watela pompa keno make it any low.
I can't take this pleasure anymore. Had a chance to swear I would let go, but I can't take this pressure anymore. No,
hey, yo, listen. Life sili monga momo magani zilamu. Uko zokonda wina iye nkuka konda wina. Mwina lipo wina kwina. Ye mweza mamu ziwa Yesu chifu kwa chokwima lina. Zozo pinja zina kuteka siti madziwa. Kutama pilila zina na ya nasweka kuntima. Sanga kuguze zonse ama bisa kuzina. Safu na kona zoa wankona menda chotzi zina. But malembo ye lakuti disadele nkawa. Gugula ni Christy sister. Simu ziwa mawa nanu bro puma nje. Chotanika nkati. Sunga kalendi moyo only chifu kwa chankate kankatiko. Zatiko ziza chabe hatelo mlaliki. Gati wulibe Yesu suli sefuli pariski. I know depression is real but God is also real. Mutulile kawa zako wazaku sovela ndito.
On AntonTomoFair.com.